manye biri ku mutima gwo tatu mutima gwo nzize no nyabamdo mutima gwo mutima gwo kandabe kisunda gwo mutima gwo tatu mutima gwo omoyo wa mukama tuna ku mutima gwe omutima gwe nzijirayo mukwano mutima gwe ebyamwa by'omutima gwe mbagulizaako n'omutima gwe ebirowoozo by'omutima gwe ekindesede kwe mutima gwo taata omutima gwo nsaba mmanye ebiri ku mutima gwo taata omutima gwo mbikulira bantu omutima gwo ensonga y'omutima gwo lwaki nazaalibwa mu famire gye nazaalibwamu bikitaate ebyali ku mutima gwo walowooza okundeeta kammanye bambya omutima gwo gobenera omutima gwo lwaki wandeeta mu kitongole kyenkoleramu kammanye omutima gwo ompa amaanyi nkola omutima gwo sikuteesa kwa bantu bikitaate bitudde ku mutima gwo tewayagala nkukonene ekindesebeka gwe mutima gwo taatu mutima gwo lwaki wandeeta mu kkanisa gye nsabiramu kammanye omutima gwo kantukirize kyali ku mutima gwo ensonga y'omutima gwo ng'ontumye mbulira omutima gwo njogere ng'omutima gwo taatu mutima gwo mwabo bw'oba ontumyemu nga mpandiika mpandiika omutima gwo nga nsomya omutima gwo nga nnyimba nnyimba omutima gwo ebiva ku mutima gwo ekindesedeka kwe mutima gwo taata omutima gwo kabaka Dawudi yalaba ekisa mu maaso go yateesa ozimbira yeekaalu wamugirayo taata omutima gwo omutima gwo tali kuzimbira yeekaalu nti engalo ze ziriko omusaayi wabula mutabani bwali gizimba n'agoberera ebyali ku mutima gwo kuba yamanya omutima gwo onzijirangayo nanga omutima gwo byontumyemu byonna onzijirangayo taata omutima gwo ekyendowoozo okukolera nsaba mmanye kiri ku mutima gwo ensonga y'omutima gwo Aburahamu yalaba ekisa mu maaso gwo wali ng'ogenda Gomora wamugirayo taata omutima gwo genda kisaanyaawo nti ekibi kyabwe kirinnye n'asabira Loti atasibwe kuba yamanya omutima gwo onzijirangayo nanga omutima gwo kulaaniza omutima gwo Peetero yalaba ekisa mu maaso gwo n'amanya omutima gwo nti ne bannaggwanga bali babasika bwakabaka bwo n'agenda mu maaso n'ababuulira enjiri eyo bwakabaka onzijirangayo nanga omutima gwo ebyamwa by'omutima gwo n'omala ompa bw'otyo mutima gwo nzoba ompadde byonna kuba bwe mba nnoonya obulungi bwo ngusanga mu mutima gwo bwe mba nnoonya okusasirwa butudde mu mutima gwo bwe mba nnoonya amakubo gwo ngasanga mu mutima gwo bwe mba nnoonya omukwano gwo butudde mu mutima gwo bwe mba nnoonya ebirowoozo byo bisanga mu mutima gwo bwe mba nnoonya obwakabaka bwo butudde mu mutima gwo bwe mba nnoonya okwagala kwo butudde mu mutima gwo ekindeeserera ku mutima gwo kammanya omutima gwo nga nfumbirwa nfumbirwa omutima gwo omusajja tudde ku mutima gwo onzikulire enzigi z'omutima gwo onyingize ebisenge by'omutima gwo onampu Nzuze bisenge by'omutima gwo Tatu mutima gwo Kampulire birumu mutima gwo Tatu mutima gwo Bichi tate bisanyusa mutima gwo Ndaga mutima gwo Bichi tate binakuwaza mutima gwo Ndaga mutima gwo